Jalibone, hey, skinga mapole, hotaliva sinyonyobe, ho outi basinkomkaze, and asane ne pogobo, hey, hey topogo, asale maspendenyo, samtata no muntu mude, asane ne pogobo, hey, hey topogo, asale maspendenyo, samtata no muntu mude,
batingene mkulubo. Bafana bam, and cause it for poor. Hey, yes, a cup of coke. We shang an indom busenga itolendo. Hey, Hinka by zone this cup as bowly. Hilang al show ni boat al show me. Young petu shining at and bony. Nislelu mona got on noni. Zapwampe kasin kenning was his yawa kasia twala clari gushin simbizia was paria shawi kare makasanya banja slali gushiti a kasis cash time satam my chan. 7 is king is son, yes, I'm is killing flow. Lazilo shuno enkabi wena tulu falum lom. Chazil twalu mo yezazil figal show. Nungang jelinge afro speak nazin no makoy.
Kunandi lau yalivone. Hey, skinu mapole. Hotali basi nyonyobe. Ho outi basi nkomkose. Inde aswane ne kogobo. Hey, hey kogobo. Azale maspendenyo. Samtata no muntu mude. Aswane ne kogobo. Hey, hey kogobo. Azale maspendenyo. Samtata no muntu mude.
Shibizo makuzi ngabe bhukude etwaleni. Stili zamakuze zamobhulula enkwareni. Stili zamabunja silalijukuja makwapheni. Unganjengomsawa wangikhipha umandela esikhwameni. Yahali yeso amapantula tsikitsiki yo ngiyathanda yeso. Kwezakim pikipiki joangithwali back. Amatingting muntu omuntu jowujaiva namasotsha oringa namshaya ibhomo fu. Isigubhu ziyawa khona enkabudedela ubladi. Sibona ikasa ngikhuma ngikasi ngifuna ipati kesa libanda. Umuntu omuntu kudliwe imbala uthanda umncwaba. Isidakwa esihlala sibamba ibhanti sikhaba amabhodlela. Uzwe zam ziyakuphaka wasondela sikhanda ziyagodela isigubha kulala insimbi ziyakubhodlela dwala ziyagongela okhanda shisa iy'ngane ziyasondela ungadlelwa intombi yakho ukucima ibani ubanjiswa ikhandela
kunandila udlalibone hey skinga mapole hotali basinyonyobe ho outi basinkomkose ende aswane ne kogobo hey hey kogobo azale maspendenyo samtata no muntu mude. Aswane ne kogobo, hey, hey kogobo. Azale maspendenyo, samtata no muntu mude.
Bafana ngiyalingeka, kushushunwe nkabi wena thulu uzogileka. Sigubhu, ngesigubhu uzothinteka. Sophuma ngentathama amathulu uzogibela. Dudlu, awududlu ngizokusikela. Akudliwa umuntu kudliwa imali ibuka ngizokuphilela. Ngudu, ingudu ngizokubizela. Uyivula ngamazinyo yike shoda amabhebeza. Uhu, kwamama yangikhaza ebusuka kulala kudinga amabhodlela. Hayi ngiyasaba, hey. Lesigubhu siyadlala inhlokohlela amathayikhuni mama. Hayi ngiyadala, hey. Dedela ubladi inkabi yoduma sibe mtebhu mama. Hayi siyabushaya, hey. Fundisa crash kodwa mangena music khala abantwana, hey.
Kunandila udlalibone, hey. Skinga mapole hotali basinyonyobe ho outi basinkomkose ende aswane ne kogobo, hey, hey kogobo. Azale maspendenyo samtata no muntu mude. Aswane ne kogobo, hey, hey kogobo. Azale maspendenyo samtata no muntu mude. Kunandila udlalibone, hey. Skinga mapole hotali basinyonyobe ho outi basinkomkose ende aswane ne kogobo, hey, hey kogobo. Azale maspendenyo samtata no muntu mude. Aswane ne kogobo, hey, hey kogobo. Azale maspendenyo samtata no muntu mude.